Ghost Riding God GRG the Pink Slee. Yo, kila time mimi just niko pale, niko free green, freedom not worry. Sijigambi, sijisifu kama wale, so careful, delicate wale. Niko simple single, rasta bila dread. Niko juu ya wa train on the railing. I don't fear game, niko prag daily. Blown like a windy twice faster R. Kelly. On the darkness, shani mina laster. Kimziki nimechanga muka faster. Fights faster, nimechange kama pasta. The gospel riding God, day clear a disaster. Sitamani bigi, zifu mshaitimu. Sijia kana mola, bado na msifu. Nina penya na mstari, ligi suave. Jioni mbioni, niko zile asante. Sitamani bigi, zifu mshaitimu. Sijia kana mola, bado na msifu. Nina penya na mstari, ligi suave. Jioni mbioni, niko zile asante. Jioni mbioni, niko zile asante. It's your boy, GRG the Pink Slee. Yeah. Mini Saklan, sijotoka Alego. Wacha ubishi, just saw my label. Lengo silo ndilo kufuta wa rainbow. I must shame the devil, I'm not of his level. I'm friend like a Bible, I'm a pastor. I'm just here, lengo siku pastime. Give me time, opportunity matters. Full respect, mother ndiyo concept. Let's dance with our body movement. Shikanisha bro flow, make judgment. Niko fiti mbichi manzeka, koko bitch flow. This kicks, cause I fit this bitch, yo. Sitamani bibi, zibu nshaitimu. Sijia kana mola, bado na msifu. Nina penya na mstari, ligi swaven. Jioni mbioni, niko zile asante. Sitamani bibi, zibu nshaitimu. Sijia kana mola, bado na msifu. Nina penya na mstari, ligi swaven. Jioni mbioni, niko zile asante. Jioni mbioni, niko zile asante. It's a boy, it's a boy. GRG the Pink Slee. Yeah. Everybody rap, body shake, body over steady. Dance slowly if you're only never give up. Keep up, give up, give my treasure, always nature. Okay, 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 okay. Everybody love, body shake, body over steady. Dance slowly if you're only never give up. Keep up, give up, give my treasure, always nature. Okay. Sitamani bibi, zifu mshaitimu. Sijia kana mola, bado na msifu. Nina penya na mstari, ligi suave. Jioni mbioni, niko zile asante. Sitamani bibi, zifu mshaitimu. Sijia kana mola, bado na msifu. Nina penya na mstari, ligi suave. Jioni mbioni, niko zile asante. Jioni mbioni, niko zile asante. GRG the Pink Slee. Big up, big up. Najipini na usani. Siku kopi ya nani. Bado na tia bidii. Okay.